tigihiyo cimilada adduunyada adadiyo xidigihiyo cimilada adduunyada
We'll be right back.
iyo wax barashiyo arunimo wax ka ahumay ilmi iyo wax barashiyo arunimo wax ka ahumay
ha ku noqonin cadowgii ciribtiday walaal